mapenzi mapenza nifanya na teswa moyoni mwangu minachomwa. Nikijiuliza baby where are you? Minajiuliza baby where are you? Mapenzi mapenza nifanya no mia moyoni mwangu minachomwa. Nikijiuliza baby where are you? Nikijiuliza baby where are you?
Na lelio na lingio sheri wano zala wanga na katia mutima nanga. Usini umize njoba kinamie, yeah. Usini umize njoba kinamie, yeah. Baby, sweetie, pineapple, oh. Baby, sweetie, sherry, I love you. Wade wake naloli, na yeka jela kutembeza. Wade watole kumbia kasimu sigala kuwa hello. Yeah, hey, I love you, baby. Yeah, eh, hey, hey, I need you, baby. Yeah, eh, bag I'm with you. Dab, 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 dab.
Uli nyacha sina hali, nebaki sina mali. Umekula zangu zote umekuenda. But mimi na shanga, sijui nifanye nini, sijui nifanyeje. Hili ni kurizi, hili urudi uje kwangu tupendane. Kama vile tena zamani tulivyo pendana mina wawe mina ulikuiteka baby.
Mapenzi mapenza nifanya na teswa moyoni mwangu minachomwa. Nikijiuliza baby where are you? Minajiuliza baby where are you? Mapenzi mapenza nifanya no mia moyoni mwangu minachomwa. Nikijiuliza baby where are you? Nikijiuliza baby where are you?
Yeah, 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 yeah. Oh my baby girl, ambu wa manya oko mutimu nemu ni utaliai. Ambu wa mani sima eno komuti manje wa singa luma wa. Ukanyaza kandi watibita, yeah, yeah, yeah. Lagi na mibuke vya wanikolera omuti makaluma. Hey, my sweet, hey, my baby, hey. Wezi jukira yona vye korete, yeah. Luwacho nunyo mutima, mbo luwacho nunyo mutwe. Koma oye veno jengi tusanyuke. Tunyumiwe vye tuanywa luli. Tujukire vini vye tuanywa. Tujukire vini vye tuwa isanga. My baby, baby, I love you. My baby, sweetie, I need you. Wezi jukida nyibaka imba kano wech.
Mapenzi mapenza nifanya na teswa moyoni mwangu minachomwa. Nikijiuliza baby where are you? Minajiuliza baby where are you? Mapenzi mapenza nifanya no mia moyoni mwangu minachomwa. Nikijiuliza baby where are you? Nikijiuliza baby where are you?